Easy to smile for me when you wake up in the morning and pants you up. You touch me slowly, na cheka cheka mwenzio. You keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza, giza totoro, mwendo mwangaza wangu, chuma wangu wakupapasia. You don't say, I love you, I love you too much, oh. Baby, you don't say, I need you too much, oh.
Tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani.
Oh hala hala,
kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani.
Oh hala hala,
mi mtoto wa udongo, mvua siziwezi, kilema nsie na magongo, na chechemea
chechemea.
Dumange tupige msondo, unirutishe enzi, na mimi anze ndondondo kunyemelea,
nyemelea.
Yeah, bless my Lord,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am,
amen, amen, amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilindi kipenzi changu, wasije
wakanibia.
Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you.
Mimi kwa penzi lako, oh, 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 oh.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Comic Slicer.